Downloaded from ilovezedmusic.com.
Yewe mkhulu, selapho angela khona mphini.
Selapho angela khona.
Ngomshiyashiya ngisebuku, yewe mkhulu.
Ngomshiyashiya ngisebuku.
Ubuwa nisikhomba ngesengoma ngaphila kahle.
Ubuwa nisikhomba ngesengoma.
Yewe mkhulu, selapho angela khona mphini.
Selapho angela khona.
Ngomshiyashiya ngisebuku, yewe mkhulu.
Ngomshiyashiya ngisebuku.
ilovezedmusic.com.